Siri, 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 siri gakomera ukabaho nera habandi bawuriyo yo nyibura kwigira iracyafite amaboko
mitinye yakoboye nagukiye imanzi mu biganza byanjye wanjye nkawuwawe mitinye yakoboye
Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC turi kuwa mbere tariki ya 25 nzeri umwaka w'ibihumbi 2017 tukaba dufite saa yine z'amanywa n'iminota 10 isaha ya Washington DC saa yine z'ijoro nako mumbabariye saa 10 z'amanywa n'iminota 10 isaha ya Washington DC no kuvuga saa yine z'ijoro isaha ya Kigali Brussels Paris na Geneve saa 3 z'ijoro n'iminota 11 isaha ya London tukanagira saa 5 z'ijoro isaha ya Helsinki muri Finland. Kuno munsi wa mbere w'icyumweru twahari urubuga hirya no hino inkuru nyamukuru tugiye kubagezaho tugiye kuganiraho yaganje izindi mu mpera z'icyumweru gishize ndetse ikaba yanatangiranye na kiro cy'umweru kuri uno munsi wa mbere ni inkuru irebana n'ukuntu Kagame akomeje gutoteza umuryango wa Rwigara, Rwigara Assinapol umunyemari wari ukomeye cyane mu gihugu kuva mu ngoma yo hambere Habyarimana ndetse na nyuma yayo kugiye cya FPR. Uwo Rwigara akaba yarahotowe ku manywa y'ihangu na FPR, yarangiza igakora itekinika, igakora amanyanga ivuga ngo ikamya mugonze kandi bitari nabyo ngo umushoferi wayo yarahamutse kugeza imyaka ibiri irenga itatu, ndetse umushoferi ngo wari wahamutse akaba ataraboneka, ariko bakaba babona impamvu bahora bahinduranya buri munsi zo gutoteza umuryango we by'umwihariko umukobwa we Diane Rwigara ndetse na murumuna we Anne Rwigara n'umufasha we Adeline Rwigara. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambu bashuhuje, mukaba muri kumwe kandi na Sixberry Musanga Mfura, umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe RFM, akaba n'umunyamabanga mukuru waryo, hamwe na Jonathan Musonera. Nagira ngo rero mbafungure mikoro, niba muriho munyumva bavandimwe Jonathan Musonera nawe Sixberry Musanga Mfura, noneho muwe mwasuhuza abariho batwumva. Mbere kuri Sixberry Musanga Mfura, waba uriho unyumva muri kano kanya? Mikoro irafunguye.
Murakoze bwana Yozef Ngarambe, muranyumva neza?
Ndakumva neza cyane.
Ndagira ngo mbashimire ko mpaye urubuga muri iki kiganiro nanjye, nkaba ngira ngo mbonereho nsuhuza Abanyarwanda bumva radio yacu, radio Ishakwe, ijwi ry'Ishakwe, Rwanda Freedom Movement. Nkasuhuza n'abandi bose mbese baharanira guhindura ibintu mu Rwanda tukagira igihugu twese twibonamo. Ndasuhuza n'abandi bantu bose bumva Ikinyarwanda bashobora kuba bariho bakurikira iyi radio cyangwa se bashobora kuzumva n'ikiganiro bagikuye ku mbuga nkoranyambuga cyangwa se n'ahandi hose. Nabo ndabasuhuje. Ndasuhuza kandi na mugenzi wacu Jonathan Musonera, nawe turi kuri muri iki kiganiro. Murakoze.
Urakoze cyane muvandimwe Sixberry, uri umunyamabanga mukuru w'ishyaka Ishakwe RFM bisubiremo, ukaba ndetse uri no muri komite nkuru y'iryo shyaka. Noneho Jonathan Musonera, nawe uri umunyamabanga mukuru wungirije w'ishyaka Ishakwe RFM, ukaba no muri komite nkuru y'iryo shyaka, nagira ngo ufate mikro usuze abari watwumva. Jonathan, mikro yawe irafunguye. Sixberry, ndagira ngo rero
Jonathan ari muri studio, nawe turarumva, ndamubona muri studio.
Nanjye nuko, nanjye ndamuruzi, gusa sinzi impamvu atariho avuga.
Ubwo ashobora kugeza akabazo ka tekinike, turamutegereza.
Ashobora kugeza akabazo ka tekinike, reka tube dutangiye wenda ikiganiro, ashobora kuza kuboneka. Nk'uko rero twatangiye tubivuga muri kino kiganiro, Kagame akomeje gutoteza umuryango wa Rwigara. Rwigara umunyamari mukumbi, umushoramari ukomeye cyane, uzwi kuva ku gihe cya Habyarimana. Akaba ndetse yarasanze uwo muryango w'Inkotanyi akanawufasha cyane, ariko rero nk'uko buri wese abizi, inyiturano ya ziriya Nkotanyi, inyiturano ko ya Kagame wabohoje iryo shyaka kuko ryari rifite imigambi myiza, inyiturano nyine ni nakaga gusa kuri benshi, bimaze kubera benshi, ariko n'uwibwira ko uyu munsi ibitaramugeraho yarakwiye rwose gutangira gukenga, agatangira gusanga abagwanya abagomba gukuraho iriya ngoma mputuzi. Nyuma rero yo guhohotera Assinapol Rwigara, yo kumuhotora na kose kumuhotera baramuhotoye, nyuma yo guhohotera igihe kinini no kumuhotora, Assinapol Rwigara nyine we yitabye Imana. Umuryango we urababara, birumvikana, ariko Kagame ntiyawuhaye amahwemo, yarawutoteje, yarawusenyera, senya hoteli ya y'umuryango kandi kukamama akomeza kugaraguza agati ku buryo bwose ku buryo n'ubu ngubu rwose bikiruko tukaba tunaherutse kubyamagana hano kuri radio Ishakwe kuno wa gatandatu tariki ya 23 uyu mwaka muri kuno kwezi kwa 9 turimo no kuvuga ko hashize rwose iminsi 3 polisi yafunze byeruye noneho Diane Rwigara na murumuna we Anne na mama we Adrine kukero babafunze kuri iyo weekend buri wese yabitekereza kuko iyo weekend itangiye kenshi ibinyamakuru biba bitavuga byinshi biba biri mu bisa n'ibiri mu bihuko bivuga makuru make cyane ntekeza ko ari cyo babariyeho nyine bakamufunga kwa gatandatu mu kagoroba kugira ngo nyine babone umwanya wo gukora mabi uhagije abantu barangariye weekend uno munsi rero kuwa mbere tariki ya 25 z'ukwa 9 2017 polisi yadukanye mu binyamakuru bya FPRDMI amajwi igerageza kumvikanisha yuko ari Adrine n'umuvandimwe we Tabita Gwiza bavuga nyine ku mpungenge bari bafite ngo z'uko z'uko umukobwa wabo umukobwa wabo bombi mu by'ukuri Diane Rwigara ngo ari mu bintu bya politike ngo ibintu byo kurwanya ingoma ngo bishobora kugira ingaruka kuri we no ku muryango wose ibyo byasotse hirya no hino mu binyamakuru bya leta y'agatsiko ariko by'umwihariko byasotse rwose rugikubita mu kinyamakuru igihe kinyamakuru igihe cyavuze ko ngo ari ibintu bakuye kuri WhatsApp ngo ni ibintu ngo bakuye kuri WhatsApp ikindi cyo ngo babikuye kuri WhatsApp yego ngo ngo ni ibiganiro bagiranye mu mwaka wa 2016 umuntu akaba yakwibaza ati ese muri iki gihe bamaze iminsi bafitira ngo ko yarasinyishije ngo abantu bari tariho bakageza ngo abantu bapfuye bafitira bahora bahindagura ku mugani we nkuko abivuze ejo bundi abibwira abanyamakuru mpuzamahanga icyo gihe cyose kuki batabizanye kuki babizanye uno munsi ikindi cyo WhatsApp babasha kuyijyaho gute ko ibyo bintu bisa mu byukuri no kutera abantu ubwo babwira bati ntimuzongera kuvugira kuri WhatsApp kudore twafashe Mukarwigara Adrine Rwigara tufata ariho avugana na murumuna we Tabita Gwiza mu yandi magambo rero nagira ngo rwose inshuti tujye kuganira no kuvuga Jonathan na 6B je 6B warahari yabonetse Jonathan nawe nabari uboneke tunibaza impamvu wavuze ngo kuri WhatsApp ngo naho twabivanye niba taretera bwo WhatsApp ayifiteho uwe bubasha ya polisi ari ya ziyantera hamwe zo mu rwego rwo hejuru ku mugani wa Madame Adeline ko yibwiye ati mwantera hamwe mwe zibisambu gusa ibyo rero nibyo yego
murakoze bwana Rwarange ni yego iko nari mbonye musonera mwareba niba ari mushyizi akaba twumva
Jonathan wari ho twumva Jonathan nange ndamuruzi rwose na mikoro irafunguye ariko sinzi impamvu atariho abasha kuvuga
mwafunga mikoro ye aho ngaho tukareba
reka nyifunge hano ndebe
Jonathan uratayifunga
buretse gato irifunga ndayifunze irifunze ubungubu
hagataho ubwo naba nsubiza ku kibazo mwarimu bajije ikibazo kijyanye na biriya bavuga ngo polisi yari yarafashe mu majwi ngo yekuye kuri WhatsApp ngo muri kiriya gihe icya mbere nuko ubushobozi bwo ngo bafate ari amajwi kuri WhatsApp nta bushobozi babufite icyo gihe na WhatsApp no muri iki gihe abantu bayikoresha bose barabizi ko nayo ubwayo hari akantu igenda ishyiramo ivuga yuko ubutumwa buyinyujijweho buri babufite ibanga rikomeye ariko rero nanone kubera ko ibyo amatelefoni n'ibindi binyura muri za serivisi kandi zicungwa na leta kuko leta ikora kuriya leta y'ingenza kuko ishobora gukoresha amayeri menshi ku buryo ishobora kugira utuntu igenda itoratora icyo gihe navuga kuri biriya icyo nabivugaho nuko kuba ubwabyo bavuga bati muri 2016 nibwo twabifashe nyine tubikuye mu makuru mbese ni ukuvuga ko babumvirizaga icyo gihe kandi mu byukuri byo bakurikiranyweho ubu ngubu byo bari ubu ngubu icyo gihe nkurikije ibyo bariho batangaza icyo gihe bari batarabibarega ku buryo rero kuba bari barabashyizeho n'izo ngenza bafite n'ukuntu bavumviriza buri gihe ni icyerekana ko umugambi wo kubatoteza ari umugambi muremure ni icyerekana ko kwica Assinapol Rwigara no kumusenyera byari bimwe muri gahunda ndende kandi igikomeza kuba rero amajwi yasohotse ubu ngubu njye ntabwo byantangaje byanyibukije igihe bakwirakwizaga amafoto y'umwari Diane Rwigara bamwambitse ubusa nabyo ari ibintu by'amafoto byaje kugaragara ko amafoto bagiye bakata bumekeranya hari ubuhanga abantu bakoresha bakabikora kuko nyuma yaho nyuma y'iminsi nk'ibiri twabonyeho umwana wa Paul Kagame nawe ameze uko nguko ndetse n'abandi ku buryo rero ubwo buhanga bwari bwakoreshejwe n'abandi bagaragaje nyine ko ari ubuhanga bwo gufata ibintu bagakatakata bagenda bomekeranya kugira ngo bagire babone uburyo bwo guharabika ubifuza guharabika nariya majwi rero nayo ubwayo nagiye numva nkurikije amakuru nagiye numva
hariya Jonathan Musonera kuri Skype Jonathan wavuga tukakumva mbabarira gatoya Six Bell turebe niba Jonathan dukoresha Skype yakumva Jonathan uraho
murakomeye bwana Joseph
umeze neza Jonathan
ndawe
uje ndakumva neza uriho uramwumva neza Six Bell
ndamwumva neza
yego noneho wakomeza Six Bell
navugaga yuko rero nkurikije amakuru nakomeje kugenda numva nagiye numva yuko ari amajwi y'amiganano cyane ibiyavugwamo yenda guturaza kugira kubisesengura tubiganireho ariko numvise ko ari amajwi y'amiganano kandi akaba ari n'amajwi agamije mu by'ukuri kwerekana abantu leta igiye kwibasira muri iyi minsi yitwaje ariya majwi hari abagiye kwibasira kandi kubavuga ko bafite kuva muri za 2016 ni ukuvuga ko bamwe muri abo bantu bagomba kuba ubungubu mbese barahakomeye hanyuma ikindi kigaragaramo nuko nyine hari icyo kintu cyo gutera abantu ubwoba kugira ngo birinde WhatsApp bumve ko WhatsApp nyine DMI ari yicunga ko WhatsApp DMI ari yicunga mu Rwanda icyo ni kimwe icya kabiri ni ukugira ngo berekane yuko koko abo bantu ari babi cyane ko bakwiye gufungwa bagatotezwa bityo kandi bakirengagiza yuko niyo byaba ari n'ukuri umuntu uvuga ati ubu butegetsi burakora nabi bukwiye kuvaho uwo muntu ntabwo ari mubi kubera ko no mu bihugu byateye imbere abaturage iyo hari ibintu leta ikora nabi abaturage ubwo bushobozi bwo kuvuga bati iyi leta iradukorera nabi ntabwo ari ubuyobozi nibwo butuma za ubutegetsi mu bihugu byinshi cyane bukomera noneho ugasanga n'abaturage bafite uruhare rukomeye cyane mu mitegekere y'igihugu cyabo no kuvuga ngo abantu ngo DMA yarabumvirije ngo bariho bavuga yuko ngo badashyigikiye leta ngo bifuza ko iyo leta yavaho akajyaho iyindi bakavuga ko ari icyo bafungira abantu icyo ngicyo ni ugukoza soni ikindi nanone ariko ibyo polisi y'u Rwanda yakoze muribuka igihe abarinda perezida Kagame bajya kwa Rwigara bagakubita bakagira abantu intere bakabashyira ku mapingo bakabamaze icyumweru bafungiye mu nzu abantu barabuze aho bari nyuma bakagira ubwo bajyana byanyerereshwa muri mu bugenzacyaha nyuma yaho bakajya babazana mu rugo bakabajyana nanone bakabajyana mu gitondo bakabagarura mu gicuku bwenda gucya bakongera bakabajyana gutyo itotezwa bamaze iminsi bakorerwa ririya ntabwo bigaragaza ko iyo polisi ari polisi ifite imikorere myiza ikwiye gushimirwa ku buryo yanavuga ngo yakwitakuma ngo babonye ibintu ibi bagiye gushingiraho kugira ngo ubone uko bashyira ku munigo abo bashaka kuniga biriya rwose ni urukozasoni ni bya bindi by'itekinika tumenyereye ku buryo rero kuba bashaka gutanga abagabo ngo dore noneho uko bimeze dore icyo tubahoye biriya ni urukozasoni ni iterabwoba tumenyereye mu Rwanda reka no kwiharira ijambo ibyo yenda gusesengura iryo jambo turaza kubigarukaho ndagira ngo ubwo na mugenzi wacu Jonathan Mishonera hari abonetse aze kugira icyo bivugaho nawe urakoze
urakoze cyane muvandimwe 6 billion ari Diane Rwigara cyane cyane umubyeyi we Adeline Rwigara yarageze abwira abapolisi nyine bari mu ikinamico bari bavuga ngo baje ngo gutera inzu no kuyurira no kuyisenya kubafata ngo kuko ngo banze kwitaba abandi barabashwishurije bati twari kubitaba mudufunze ndetse mwaraturageje garde presidentielle ubundi takagombye kugira umwanya aho ngaho ati nimureke kubeshya ati mwizaniye abanyamakuru reka tubakoze isoni tubabwire mwamabandi mwe mwantera hamwe mwiza mu rwego rwo hejuru nako rwo zo mu rwego rundi niko bavuze ati mwabicanye mwe ati mwabajura mwe ati kuko baranibye mu yandi magambo rwose ntabyo batavuze abadamu n'intwari cyane barangije barabajyana ariko isi yose irabamenyera bota ejo undi ndetse Diane Rwigara yabashe kuvugana n'ibinyamakuru nka za France 24 ababwira ukuntu babayeho nabi cyane wagira ngo hari nibyo byatumye noneho bahimbaye maye yo kubahagarika burundu no kubabuza kuvuga n'ubundi bari barabuje kuvuga ariko noneho baravuze bati turabafunze noneho rwose byanyabyo noneho ubucya uno munsi ubwo hari kwa gatandatu babikora mu gihe nyine ibinyamakuru byo bidakora ibyinshi bidakora noneho kuwa mbere bazinduka nyine bashyiraho ayo majwi Jonathan yarumvise uko mugenzi wacu 6 biramaze gusesengura ibyayo majwi cya mbere cyo biramutse ayo majwi nabaye amajwi tuvuge yabo ngaho bavuga icya mbere cyo sine ya Diane aramutse nabaye ne ya Diane kuvuga ngo ngomba kurwanya ingoma ikavaho ni uburenganzira bwe nta n'igihe yigeze abihisha yuko agomba kurwanya iyo ngoma ikaba igomba kuvaho kabone nubwo iyo ngoma yagize ubwoba ikanamubuza kwiyamamaza Jonathan rero nagira ngo ugire icyo wongera ku byo mugenzi wacu 6 biramaze kuvuga noneho tuze kwinjira no mu bindi bibazo umuntu yakwibaza tunagerageza gushaka ibisubizo cyane cyane tunibaza mu byukuri ikishe inyuma y'ikinamico mbi cyane yagiswa ya kigome birumvikana ko ubugome bwara ufite ko n'ubuswa biragiretse twibaza tutahubwo niki babundikiye niki leta y'agatsiko ibundikiye Jonathan ijambo ni ryawe
urakoze muvandimwe Joseph nshimire na Kiberi umaze kusesengura imikorere igayitse yaba bicanyi ndagira ngo mbere y'uko ngira icyo mbivugaho nsuhuze abadukurikiye kandi mfate mu mugongo ukomeye mu muryango wa Rwigara ukomeje gutotezwa by'urukozasoni nyuma yo kwica Rwigara Sinaporo wari umukuru w'uwo muryango hakaba hakurikiyeho gutotezwa umupfakazi yasize na n'imfubyi yasize mu buryo bugaragara byose mu buryo bubabaje mu buryo bukoza umuco nyarwanda isoni ndagira ngo mu by'ukuri abakurikiye ikiganiro twifatanye mu raka kababaro n'aba bavandimwe barimo kandi duhagurukire gushaka icyo twakora kugira ngo turenganure abarengana tumaze igihe ibintu tubivuga tumaze igihe tuvuga byinshi mu karengane abanyarwanda bagira ariko mu by'ukuri ni agahomamunwa ni ukwerekana ko Kagame na EMI bari mu rwego ruhanitse mu bugome bwuzuyemo ubuswa bwinshi aho tugenda rureshya ko ngo rufite abagore benshi ngo muri leta mu myanya ya guverinema mu nteko ishinga amategeko no mu yindi mirimo ariko hakaba hadashobora kugira n'umwe wamagana ubu bugome n'ubunyamaswa buteyemo aho iyi leta y'agatsiko ivuga ngo yakizize abacikacumu ngo ibasha kubasubiza ubuzima nyamara kandi ari ibinyoma byambaye ubusa, ahubwo yarimburishije abatutsi muri rusange. N'uyu munsi wa none abacitse ku icumu irabagaraguza gati yita umwe ku wundi, ibacocaringa imbere y'abandi mu buryo bubabaje. Mu byumweru bibiri bishize twakoze ikiganiro kuri ubu bugombe bugenda bugirirwa abacikacumu rya jenoside, cyane cyane twibanze ku Banyakibuye duhereye nyuma ya 1994 isoterwa ryabo n'ubugome bwari bwihishe inyuma y'iryo soterwa ryo kwica bamwe abandi bari muri leta bakamena bagahunga. Rwigara wari warabaye intwari akaguma guhangana n'iyo leta mu maso yawo buhoro buhoro nta n'icyo yigeza n'abatwara mu by'ukuri, ariko yanze guhunga kugeza aho bamwishe, kugeza aho bamusenyeye, kugeza aho bahutse umuryango, none mukaba isi yose ibona aho bagejeje umuryango kubera umwana w'umwari wahagurutse akavuga ngo ngiye kwiyamamaza kuba perezida, uretse ko mu by'ukuri atari nacyo nibaza ko gikomeye cyane, kuko nk'uko nabivuze ubushize ntabwo bishe se kubera ko yari yiyamamaje. Kandi mu by'ukuri Rwigara ni umwe mu bantu b'abaterankunga bateye inkunga FPR mbere yuko itangira urugamba na nyuma yuko ujya mu rugamba inarurangije, ariko abakorera FPR mu by'ukuri igihembo cyayo cyangwa se Kagame DMI ibihembo byabo baguhemba kukwica cyangwa ukameneshwa mu gihugu gahunga. Hari abatutsi benshi bahunze babariswa pe, hari abicwe mu gihugu, hari n'abo bakurikira hanze kwica. Impamvu mvuga cyane kubariswa pe ni uko ubu ikibazo kizingiye kuri bo cyane muri ibi bihe bikomeye. Iri kinabico rero batangiye gukina nta gitangaje kirimo, kuko bamaze iminsi babitegura bifite isano mu by'ukuri n'ibimaze iminsi bitegurwa, ari naho bashaka kubihuza n'abari muri opozisiyo hanze, cyane ko harimo bamwe mu bafashwe bari mu gihugu, ari naho kuzabona ko bazanabihuza n'abantu bafashwe bo muri FPR. Ibi byose mu bihe bizaza muzabona ko bazabihuza babikoremo urubanza rwo kwita ngo ni umutwe ngo bashaka kurwanya leta. Ariko kunenga leta ibyo kutemeranwa nabyo n'ibikorwa ikora no kuyirwanya, ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Diane yagerageje kunenga leta yerekana ibitagenda, yerekana ko ashobora no kubigiza akiyamamaza akaba perezida. Nta na hamwe yigeze agaragaza cyangwa se ashinga umutwe w'intambara urwanya leta, dore ko afite n'uburenganzira abona bidashoboka ko inzira y'amahoro yananirana mu gihe anabikora. Ariko rero ntabyo yigeze akora. Kuva yiyamamaza hagukiga ibirego bavuga ngo babibonye ngo batwaye amajwi bayafashe ngo muri 2016 ni ibinyoma, bagombye kuba barabizanye mbere yuko yiyamamaza bakanagaragaza ko ari umwanzi w'igihugu. Na nyuma y'ikinamico ry'amatora ntabyo bigeze bagaragaza, babigaragaje uyu munsi mu binyoma by'abantu bivugisha kandi bavuga ngo bagiye bagirana. Ni gute umuntu ashobora kugirana ikiganiro n'undi akamara iminota 8 nta wumuse? Iri kinabico rero turabimenyereye, bo icyo bagamije ni ukugira ngo babone icyo babeshya abantu, babeshye amahanga, babone uko barimbura uwo muryango bafite mu babo ariko babe bazizi ko babica babakoresha ibyo bifuza kubakoresha ariko ingaruka zizari hejuru byanze bikunze bizabagaruka kuko iyi migambi mibisha barimo bategura cyangwa se barangije no gutegura barimo bagerageza gushaka uburyo gusa babona ibyaha kubakira mu nkiko no kubafunga amaherezo yazo byanze bikunze bizagaruka iriya leta na DMI na Kagame wayo wenda abapagarariye ahangaha gufungira mu bibazo nyamukuru twibaza wenda nabamusubiza ijambo Bwana Joseph.
Urakoze cyane Jonathan, urakoze cyane rwose. Hari ibintu byinshi uvuze ariko nagira ngo ngira akantu mbere yo kugira ngo tujye no mu bindi bibazo ngira ikintu nkwibariza. Mbese ibuka ubundi ishinzwe rwose kurengera abacika cumu. Ngira ngo ujya wumva iyo hari umuntu upfuye w'umututsi wacitse ku icumu bihutira kuvuga yuko yishwe n'interahamwe cyangwa abacengizi cyangwa abantu nk'abo ngabo. Rwigara asinapol umuntu ukomeye cyane wanagize akamaro rwose yakagirira u Rwanda yakagira nawe acika cumu umunsi yishwe bunyamaswa ku manywa y'ihangu ntawigeze agira icyo avuga. Umuryango utotejwe izo zayibuka n'ibindi bizishamukiyeho ntacyo twumva. Ibyo urabitekereza iki Jonathan, nawe uri umucika cumu umututsi, ibyo urabitekereza iki? Ejo bazaba ariho bavuga bati bisesero habaye ngibi abantu birwanyeho abo ni n'abasesero Jonathan. Ibyo urabivuga iki Jonathan?
Muvandimwe Joseph, nagira ngo mvuge ko nanabisubiremo iki kiganiro twagikoze imyaka myinshi tuvuga ko ibuka itabaho. Ibuka ubu ni ishami rya DMI, ikora ibyo DMI na Kagame bashaka. Ibyo rero ntabwo nabitindaho kuko ntayibuka ibaho. Ibuka iheruka igitangira mu myaka ya mbere ya 1996, nyuma aho bamaze kuyishimukira ntayibuka ibaho. Niyo miryango yindi wumva ntabwo ibaho. Ni abantu b'ingaruzamuheto b'imfungwa bameze babagwa amanywa nijoro bakuramo aho bashatse bakica uko bashatse. Abandi bararuciye bararumira kuko barabahahamuye rwose. Mu by'ukuri kurenganya abacika cumu bari mu gihugu, ubona abantu bakomeye mu bacika cumu bitwa amanywa nijoro bagize ubwoba barahahamutse. Ahubwo ikibazo dukwiye kwibaza ni ukwibaza tugese iriya leta ibeshya ko yatabaye yahagaritse jenoside. Wakwibaza tugese koko yahagaritse jenoside? Ikindi twakomeje kuvuga no kwibanda mu bugome bukomeye bwo gufata amagufa y'imiryango yacu bakayamanika, biriya nayo ni trauma bakomeje gutotirisha abacika cumu. Hari na kubereka ko ntacyo bavuze n'abishwe ntacyo bavuze imbere ya dukomeje gusakuza. Ibi byose birimo gukorwa ni ukuvuga ngo noneho ntabwo bakihishira na bya bindi babishya bari kumugaragara, noneho kwica kumugaragara no kuboha abacika cumu no guhimba ibinyoma bitagize ahantu bihagaze. Ahubwo nagira ngo muri make baze ese ubu abatutsi bibwira ngo bafite ubutegetsi bafite leta barabufite koko? Bica abahutu bakabona barapfa bakabiga magace bahuka abatutsi bakahuka n'abacika cumu iyo ngoma yubakiyeho bagace ese amaherezo ni aya? Bazaceceka bageze ryari? Babona ko ubu bakwiye guhaguruka bakarwanya iriya ngoma ku mugaragaro mu by'ukuri ko nta gisigaye n'ubundi ntabwo bari biruka ko noneho babica banavuga banerekana ibitagenda nshimire cyane uriya mwari cyane zira yareruye avuga ibitagenda yembe anavuga ko yembera no kuzabi ariko biranze biragaragaye ibyo yavuze byose biragaragaye bimugaragaye ibi bari ko bamukorera ni ibyo yagiyemye ko azabona nubwo ariko byibuze yabigaragaje iriya bikwiri ideke ikinyoma cyo kubeshya ngo yakije abacikacumu ngo yakijije abatutsi ngo badahari Kagame na FPR ye badahari ngo abatutsi bashya ni mu binyoma ngo Kizito bakunze bamukunze bavuga ngo yashakaga gusanga FPR ese waba uva mu bantu bagukijije ugasanga uwo bita ko bapfushe ngo icyo kikaba atari ikinyoma naho Joseph Kibazo wari umbajije ndagira ngo ngusubize ibuka ryibaho n'iriya miryango wumva bita imiryango y'abacikacumu ntabwo ibaho kuko ntabwo bakuma kubica kuriya ngo baceceke nawe urabyumva Joseph tuvuga bakagombye kuba basakuza bagiye no mu mihanda bakigaragambya bakamagana ibi bikorwa by'urukozasoni biteye ariko baratinya baravuga bati nitujye mu mihanda baraturasa
ndagushimiye cyane Jonathan ndagushimiye Sixberry niba uriho unyumva nagira ngo muri kino kiganiro hari ibyo wavuze hari ibyo Jonathan Musoni ravuze mbere wenda yo kugira ngo tugire ikindi tusimbukiraho ufate ijambo niba hari akantu waba wibagiwe wenda uwe akavuga ijambo ni ryawe Sixberry
murakoze bwana zifungarambe ndagira ngo nshime Musoni ku magambo avuze kwisesengura koze rikomeye cyane kandi rigaragaza mu by'ukuri ukuntu Leta ya Paul Kagame, Leta FPR-DMI yubakiye ku kinyoma ikaba ari ikikoresha kugira ngo iyobore igihugu ikandamize Abanyarwanda ku buryo mbere iyo leta koko yajyaga ishyira imbere ikintu cy'uko yahagaritse jenoside yakorerwaga ubwoko bw'Abatutsi bikavuga ko yakirije Abatutsi nyine ngo bakize Abahutu bashaka kubarimbura bakabamara nyuma iza kugera nubwo yahuka mu Batutsi icyo rero kiracyakomeza n'ubu ngubu ku buryo ibiriho bindi abantu bavugaga muri za 90 na kangahe muri za 97 n'umunani n'icyenda byabaga ku bandi cyane cyane icyo gihe byabaga ku Bahutu abantu bakavuga bati kuko ubwo ari Abahutu buriya ni ukuri none mu myaka yashize byageze mu Batutsi bigera mu bantu banafashije na Kagame gufata leta banamufashije gufata mbese kwicaza ubutegetsi bwe bose bagenda babagerekaho ibintu byose bibonetse ngarutse rero kuri ariya majwi ariho ahererekanywa amajwi mu by'ukuri polisi cyangwa se na za DMA bigaragara ko zari zikeneye gushyira hanze kugira ngo zise naho zibwira abanyarwanda cyane cyane babacikacumu bati muramenye aba ni babi ni abagome niyo mpamvu agiye kubambuka ni abagome noneho bagatangaza ariya marikwa ngo berekane ko ari abantu babi umuntu wese akwiye kwitandukanya nabo kugira ngo nibanabambwa aho kugira n'ubaririza niyo mpamvu ayo majwi yatangajwe nyuma y'uko nyine babafashe kuriya kugira ngo base n'abasobanura icyo kintu ariko nanone hakaba harimo n'ikindi cyerekana yuko kibwira n'abandi banyarwanda n'abandi bo n'abari muri FPR bati muramenye uwagira uwavugana nawe wese tuba dukurikira ndetse no muri iyo muri ayo majwi hari naho bavuga ngo dore ko nta n'ikiba muri iki gihugu batamenye mu by'ukuri harimo ubutumwa bwinshi cyane umuntu yasesengura akagenda abona ko ni ukwerekana ubwo buhangange bwabo bw'uko ikibaye mu gihugu cyose baba bakizi ko bajya mu buzima bwa buri wese aho bashakiye bagakoramo n'icyo bashatse buri gihe kugira ngo bumvishe abantu bose ko bari munsi y'ijuru kandi ko ijuru ari FPR-DMI ishobora kurifunga cyangwa ikarifungura aho ishakiye ngicyo ikindi mbonamo mu by'ukuri kigaragaza ko hakubitwa cyangwa habambwa umuryango cyangwa hatotezwa umuryango wa Sinapol Rwigara, ubutumwa burimo hariya burareba buri munyarwanda wese, burareba umunyarwanda wese icyo yaba ari cyo cyose, niba ari umwe mu bashinze FPR Inkotanyi cyangwa se ari umwe mu bicaje FPR Inkotanyi kuri buriya butegetsi. Kuko harimo icyo kintu cyo kuvugamo n'abantu nka bakabarebe bakiri mu butegetsi, bakiri muri leta kandi bakomeyemo, nabo bakanuganurwa bakaba baca n'amarenga ku bandi bantu, ni ya mayiri yo kugira ngo n'uwaba arimo muri ubwo butegetsi ajegajege yumve ko nawe nyine ashobora gukubitwa n'inkuba igihe icyo ari cyo cyose. Hakabamo n'icyo kintu nyine cyo kumvikanisha ko nta kiba mu gihugu batazi, ko amajwi kuwavuze uwo ari we wese ko ibyo yavuze babifite, ko n'uwitsamuye ko babizi icyo ari cyo cyose. Icyo rero ntaho gitaniye na bya byajyaga bikorwa n'ubutegetsi bw'icyamamare mu buhotozi, icyamamare mu kwica Adolf Hitler wari mu Budage muri za 40 akageza muri za 45. Uwo nawe yari afite DMI ye yakoraga ityo, yumvisha abantu bose ko nta kintu na kimwe gishobora kuba mu Budage atazi. Kimwe n'uko byanageze naho mu bihugu bari barigaruriye, naho nyine bumvikanishaga yuko iyo DMI nta kintu na kimwe gishobora kuba itakizi, kandi ko inkuba yabo nyine ikubita aho ishakiye n'igihe ishakiye. Ariko nawe uko iminsi yagiye yicuma, nyine nawe ibyo yari yaragize igihugu cyera kigize Kamenkabyinane ntibyatinze, ni nka bya bindi nyine ko igihugu ngo ugisasira imigozi byageraho ikikayiguhambiriza. Na Kagame rero nawe ibyo ariho akora hamwe n'iyo DMI ntabwo mpamya ko ari bwo butegetsi bukomeye cyane ku isi yose, ari bwo butegetsi bwabayeho ku isi bukomeye, ntabwo ari buriya, kandi ubwo bwose bunakomeye kuruta buriya, bwanishe no kurusha buriya. Ubutegetsi bumeze butyo bwose bugeraho bukavaho, nta mvura igwa ngo ireke guhita. Ndumva aricyo nabanongeyeho bwana Yuzu. Murakoze.
Ndagushimiye cyane muvandimwe Sixbere, dusigaje iminota hafi 10, bityo turagana ku mwanzuro. Nagira ngo ariko tutanzura tutaganiriye ku kintu gikomeye, ni ukuvuga kureba icyihishe inyuma, ahubwo ikiri mu nda mbi cyane, mu nda rwose ingome ya leta y'agatsiko. Muri biriya bariho bacura, mu yandi magambo ntabwo ari uyu muryango wenyine bariho bagira amajanja, hari abandi banyarwanda benshi abariho bavugwa, abo umuntu yakeka wenda nawe umuntu atakeka. Jonathan rero hari aho rwose bavuga bati turiho turaterwa, bariho bacura imigambi yo gutera igihugu, urabona icyo bafite mu mutwe. Gusa rero nubwo clip ntayibonye hano hafi, nzi ko tuyifite neza twigeze kuyikoresha ariko sinyibonye, aho Diane Rwigara avuga ati rwose ati ntacyo mfana nari amashyaka yo hanze, ati niba ari uko ngo ufite marume uri muri opposition muri RNC rwacyo rwose muriyeho nawe, ndetse na data ubwe ataranapfa yarandikiye Kagame ati yarandikiye Kagame ko rwose ntawahuriye n'uwo muramube we niba ari nacyo ariho amuziza. Gusa rero ntabwo ari icyo yamuzizaga bindi, ariko urabona muri kino gihe wari washaka kongera kuzura ibintu mu by'ukuri bitari byo by'uko Diane Rwigara ngo akorana no hanze, kandi si we wenyine wabona, ni benshi bari babikorera. Nagira ngo Jonathan rwose mu gusoza kino kiganiro kimwe na mugenzi wacu Sixberry uri bukurikire inyuma yaho, nkubaze ikintu kimwe. Ibintu DMI Kagame ikora, FPR DMI ikora mu manyanga yasanzwe, mu bugome bwayo busanzwe, mu itekinika ryayo ryuje ubugome nyine bubisha, ibi bintu bari wakora utekereza ko nta sano bifitanye na ba bantu bahoze muri Etat Major ya Kayumba Nyamwasa, bamwe bijyanye abandi bikitwa ko ngo bashimuzwe, ariko dufite amakuru yuko mu by'ukuri nabo bijyanye, abo bose bamaze kujya Kigali nk'uko tubifitiye amakuru, ntabwo baba bariho bategura ahubwo dosiye yo kugira ngo abo bose badakunzwe n'ingoma y'agatsiko babikize babahimbiye ibintu bijyanye cyane cyane n'intambara, bijyanye no gutera igihugu, bijyanye n'iterabwoba, aho ibyo bintu ibi bintu aya manyanga ibintu bahora bahimba buri munsi bahimbira uriya muryango, urumva bidafitanye isano, Jonathan?
Urakoze muvandimwe Joseph, rwose ubajije ikibazo cyiza cyane. Audio ukurikiye ikinamico ry'amajwi bashyize hanze, ibyo byose bikubiyemo kubera ko hari bariya basirikare bafashwe, abandi bijyanye bari i Kigali, harimo Major Rwanda, hakabamo Kapiteni
Apollo Rubagumya,
hakabamo na Rwarinda batwaye. Ejo bundi hari n'abasirikare bafashwe mu gihugu imbere, bamaze iminsi bafunze, harimo n'abandi baturage bafashe bafunze, harimo n'abayobozi ba FPU mu Rwanda. Ibyo byose bagiye kubihuza na biriya bavuze ngo hari umutwe w'igisirikare cyangwa urwanya leta bakorana, ugiye kubona ko bagiye kubihuza ndabapolisi cyangwa ejo zaba wumva babihuje na FPR cyangwa se imitwe ifite intwaro cyangwa se n'amashyaka ya politiki adafite intwaro, kugira ngo ubuzuze dosiye yo gushyira kuri uno muryango. Ibi rero nta n'ikinamico mu by'ukuri bihari, ariko dosiye yo barayirangije, kandi ni uko nguko biteguye. Ejo uzaba wumva abo ba Major Rwanda na ba Rubagumya na Mike Rwanda bari kuri radio bavuga ibyo batumwaga cyangwa se isano zifitanye na Diane n'umuryango. Ejo uzaba wumva bafatwa abo bo muri FPU bamwe babavugisha bavuga ko bakoranaga, uzumva hari abandi basirikare bafunze cyangwa se abo barimo bategura bazaba bagushinga ko bakoranaga, biriya wavuze ngo abantu bakomeye cyangwa abasirikare bakoranaga amanama, biriya wumva bashyiramo n'akabarebe. Ejo uzaba wumva ibyo byose nibyo bigiye gukurikira kugira ngo noneho dosiye yuzure babashyire mu rukiko kuba babakatira imyaka bashatse. Noneho ikindi kigaragara ni uko bakoresha iterabwoba rikomeye cyane mu bacikacumu ry'ikinyoma ryo kubabeshya ko nk'uko usanga kurera bisobanuye mu kanya neza ko ntaho abacikacumu ntaho bahuriye n'iby'umuryango wo kwa Rwigara, ko iby'umuryango wo kwa Rwigara ari abanzi b'igihugu, n'ibyo bakoreye Kizito bamutegurira ibintu akemera kwishinja ibintu atigeze akora kubera tutire bamukoreye. Ikindi ni uko babeshya nta na rimwe ubona byibuze bavuga ko telefone bumvise, ariko WhatsApp ntabwo ubwo bushobozi bagufite bwo kumviriza WhatsApp. Ni ugutera ubwoba abantu bakoresha WhatsApp ngo communication zihagarare ngo kubera ko bumviriza WhatsApp. Nibyo ndagira ngo mbwire abanyarwanda batwumva, abenshi barabizi niyo tekinoloji ayo bafite, ubwo bushobozi ntabwo bafite. Wenda telefoni isanzwe bashobora kuyumva, ariko ntabwo bafite ubushobozi bwo kumviriza wako. N'ibihugu by'Uburayi ntabwo bibishobora, cyane ko bamaze igihe banasaba kugira ngo ubwo burenganzira babuhabwe bwo gukurikirana abateroriste bakoresha za WhatsApp. Ibyo rero byose by'iterabwoba ryo kwerekana ko ari igihangange bashobora gufata uwo ari we wese, ariko n'ubusanzwe uwo bikanze cyangwa bakese cyangwa uwo uhageze uko kubeshya n'ubundi baramufata bakamuhindira ibinyoma. Abakunzwe bose bazira politike babarika icyaha kimwe. Ikindi cya kabiri ni uko abanyarwanda bakwiye kumenya ko umuntu afite uburenganzira bwo kunenga. Ni iki gituma se habaho ubutegetsi bugomba kuba bukora ko ntawabunenga banengurutse nagira ngo ibyo byanjye nongere ndihagurutse kuri munyarwanda uwo ari we wese wumva cyangwa se ufite ubumuntu twamagane ibi bintu twivuyezwa kandi nongere nira abatutsi bibeshya ko bafite ingoma ibarengera bafite ingoma y'umwicanyi bafite ingoma y'umujura bafite ingoma y'umugizi wa nabi utagira ubumuntu muri we ntacyo azira azica icyo ari cyo cyose kuko n'umuntu akica ikizamuca imbere cyose akikanga agomba kukiza tugomba rero guhaguruka tugashaka ingamba zifashe zo kurwanya
kandi umusonera nagira nkunganire
ukanasoza six bera
ya nari numvise uvuga ko hasigaye igihe kigufi cyane rwose
ubu ni mike cyane
numvaga kuri icyo kibazo cy'umuryango wa Rwigara ndi ku giti cyanjye nyine uretse iryo totezwa kandi rikomeje kandi rigaragaza ko ari umugambi muremure kuko niyo banatinyuka bakavuga ngo ibyo babifashe muri 2016 ni ukuvuga yuko nyine uwo mutima mutindi ubwo bugome bwari bugikomeje nyuma yaho biciye Asinaporu nyuma yaho bamusenyeye ni ukuvuga ko uwo mugambi wari ukomeje nagira ngo wenda mvuge akantu gato niruka cyane nabonye uyu munsi n'indi nkuru icicikana yuko inzu ya Rujugiro UTC ko yagurishijwe muri cyamunara miliyari esheshatu na miliyoni 800 numvise ko ngo yaguzwe n'abitwa ngo Kigali Investment Company iyobowe n'uwitwa ngo Karangwa Gashabana Paul narebye yatanze sheki ngo yo muri banki do Kigali nyamara nyine ni kwa Kagame nkurikije ibyo numvise nuko n'ayo mafaranga ntayafite icyo nacyo ni ikibazo gikomeye cyane ni bwa bugome bugaragara yuko umuntu wese unenze Kagame cyangwa utavuze rumwe nawe aramutoteza nabi bose n'ibye byose akamusiga ku buce ni uwo mutima mutindi ukomeje ni nabyo rero ni nawo muriruho waka kwa Rwigara Sinapolo murakoze bwana Yozefu Ngarambe
ndabashimiye cyane bavandimwe Jonathan Musonera na Sixper Musangamfura ndabashimiye inshuti za Radishakwe mwari muduteze amatwi ya Fer Rwigara ndetse n'izindi nyinshi harimo niyo ya Fer Rujugiro n'izindi kwabona bazwi cyane hari n'abandi tuzazikomeza ari kuriya ngoma mbisha tugomba kuyivanaho rwose tugomba kwivanaho niko bimeze kandi araruhira ubusa mu by'ukuri Kagame azavaho shuti rero muramuke aho bwije abandi mwirirwe aho bwakeye.